Isaiah 59 verse 1. Bheka isandla sikaJehova sifinyeziwe ukuba singasindisi, nendlebe yakhe ayinzima ukuba ingezwa. Verse 2. Kepha ububi benu bunahlwanisile noNkulunkulu, nezono zenu busithile ubuso bakhe kini ukuba angezwa. Verse 3. Ngokuba izandla zenu zingcolile igazi, neminwe yenu ububi, indebe zenu zomlomo zikhuluma amanga, nezilimi zenu zinyenyeza okubi. Verse 4. Akakho omemeza ngokulunga, akakho ahlulela ngeqiniso, bethemba kokuyize, bakhuluma amanga, bakhulelwe ingozi, bazala ububi. Verse 5. Bachamisela amaqanda ebululu, baluka obulembu bolwembu, odlaya amaqanda abo uyafa, okuchotshozwayo kuqhamuka kuyibululu. Verse 6. Ubulembu babo abuyukuba izingubo, futhi abanakuzimboza ngemisebenzi yabo, isenzo sendluzula sisezandleni zabo. Verse 7. Izinyawo zabo zigijimele bubini, bashesha ukuchitha igazi elingenacala, imicabango yabo imicabango yobubi, incithakalo yokubhujiswa kusezindleleni zabo. Verse 8. Indlela yokuthula abayazi, nokwahlulela kukho emkhondweni yabo, bazenzela izindlela ezisigwegwe, bonke abahamba ngazo abazi ukuthula. Verse 9. Ngalokho kwahlulela kukude nathi, nokulunga akusifumani, sihlalela ukukhanya, kepha bheka ubumnyama, silindela imini, kepha sihamba ekuhlweni. Verse 10. Siphuthaza udonga njengempumputhe, yebo siphumputha njengabangenamehlo, sikhubeka imini njengasokuhweleleni, phakathi kwabaphilayo sinjengabafileyo. Verse 11. Siyagwavuma sonke njengamabhere, siyalilisela nokulilisela njengamajuba, silindela ukwahlulela kepha kukho nokusindiswa, kepha kukude nathi. Verse 12. Ngokuba iphambeko zethu zandile phambi kwakho, nezono zethu ziyafakaza ngathi, ngokuba iphambeko zethu zikithi, nokona kwethu siyakwazi. Verse 13. Ukuphambuka nokumphika uJehova, nokumhlubuka uNkulunkulu wethu, nokukhuluma ukucindezela nokwambuka, nokucabanga nokukhuluma amazwi amanga aphuma enhlizweni. Verse 14. Ukwahlulela kubuyiselwa emuva nokulunga kumkude, ngokuba iqiniso liyakhubeka esigcaweni nobuqotho abunakungena. Verse 15. Iqiniso lisilele, osuka ebubini uzenza impango, uJehova wakubona lokho kwaba kube emehlweni akhe ukuthi kwahlulela akukho. Verse 16. Wabona ukuthi akukho muntu, wamangala ukuthi wayengekho omelayo yayisimsindisa ingalo yakhe, nokulunga kwakhe kwamphasa. Verse 17. Wafaka ukulunga njengebhantshi lensimbi nesigqoko sensindiso ekhanda lakhe, wagqoka izingubo zokuphindisela zaba ngezokwembatha, wazembetha ukushisekela njengengubo. Verse 18. Njengokwenza kwabo kanjalo uyakuphindisela ukufutheka kuzo izitha zakhe, nokwenza kwabo kwabamelene naye abuyisele eziqingini zenzo zazo. Verse 19. Bayakulesaba igama likaJehova entshonalanga nenkazimulo yakhe empumalanga, ngokuba uyakufika njengomfula okhahlamezayo oqhutshwa ngumoya kaJehova. Verse 20. Kepha uyakufika esiyona engumhlengi, nakulaba bakwaJakobe ababuya eziphambekweni, usho uJehova. Verse 21. Mina-ke lokhu kuyisivumelwano sami nabo, usho uJehova, sokuthi umoya wami ophezu kwakho namazwi ami engiwabeka emlonyeni wakho akuyukusuka emlonyeni wakho, nasemlonyeni wenzalo yakho, nasemlonyeni wenzalo yenzalo yakho, usho uJehova, kusukela manje kuze kube phakade.